This is an MUT Radio podcast.
Eh, sisakhona ke unobuhle goba kusuka nje libumbene ihora leshimi till the final hour, the hour of 12. Bathike wemzalwane qina featuring Rebecca Malope. Eh, okhona ke naye kodwa ke hayi la emsakazweni kodwa ke nje ogciniwe inkosi. Eh, siyabonga kakhulu uNkulunkulu ke ukuthi ke ikhoni advance. Kula bahlezi bayibonika kude mina ngibonela eduze namhlanje and I praise God for that. Eh, ngiyathanda nje ukuthi ngibingelele, ngiyabingelela ngiphinde nginamukele igameni leNkosi uJesu.
Ah, ngisibingelela, siyabingelela.
Siyabingelela, sibonge nokwamukeleka
eRadio. Amen. Ngiyacela nje ngizokhuluma naye namhlanje because nje abaleli bakhona bona and bayathanda ukuthi bazi ukuthi iadvance iavance
yeah,
sekade sayigcina ngabe ikephi noma ke mhlambe ke yini esabhizi ngayo ke kulamalanga kodwa ke nje before that ngicela nje ukuthi sizisho and also ukuthi ke iavance nje mhlambe engathanda ukuthi nikhangise ngakho ukuthi imvelaphi yakhona and also yaqala kanjani.
Ay ubingelele kwi MUT radio station.
Yes.
Okhulumayo lakho akacele.
Yes.
Bingelele okhulumayo uNtutho kaMlaba.
Amen.
Angibingelele eRadweni MUT nabalaleli bonke ngegama leNkosi yethu Jesu Christu uJames Wakalanga.
Amen. Engathi uyena lo. Okay, amen.
Amen. Sibingelele kubazalwana bonke abangaphandle abasilalele umsakazo uMUT. Sibingelele nawe umsakazo.
Hallelujah. Amen.
Nkulunkulu sasigcinile usizwe lo wakamntambo futhi naye oyimember yayo iAvance.
Avance. Oh, we praise God. God is so faithful. Angaze ngize ngicabange ifuna ngitshele manje ukuthi we made ngihlene Avance namhlanje. Emsakazweni wethu.
Endala kunawo.
Hey, bangabaqala 33 years.
Ayayayayay.
Okusho ukuthi kuningi engizokudla namkhona namhlanje la iAvance sakhona. So nje ngicela ukubuza nje ukuthi ke iAvance mhlawumbe ekhona othi nje hey wajabula nobuhle emsakazweni asifu thina siyayazi mhlawumbe yena ukuthi akayazi wayesamncane kakhulu mhlawumbe iAvance ningobani and also yaqala kanjani.
Hey iAvance sesishilo amagama ethu sonke kula kwi group yakamashu.
Yes.
Eyafonywa ngo 93.
Yes.
Kulonyaka ithi 33 years ku music industry.
Yeah.
Akuzange belula ukuyiqamba from elokishini lakhona lapha kwaMashu.
Mhm.
Siqamba sisesikoleni sasifunda esikoleni esisodwa.
Yes.
Isilapha ikwesethu high school.
Yes.
Welike sasesifoma inhloso kwa ukuthi kwakune into eziningi ezazenzeka.
Mhm.
Ezithinta kakhulu abantu besilisa abakwi age group yethu ngaleso sikhathi. Isikhathi ne system ye apartheid.
Mhm.
So kwase kuba nalento ukuthi no ake siveze nathi uthi kaMashu. Hayi ngoba kaMashu ukukhuluma indaba zeibhamu na yonke lento.
Yes. Yes.
Abakhona abantu abenza into enhle bukekayo.
Yeah.
Then after that ke bangisabheke emuva there was a talent search ayebizwa nge Shero to Fame.
Yes.
Yes, sangenelela yona ke uNkulunkulu emuhle emkhulu sasafika kuma final. That is when.
Oh wow.
Yeah, this is when iAvance isiqalo sportwa abantu abaningi.
Yes.
I remember ukuthi after the event sekuphume wonke ama result. Ayibaningi abantu ababefuna ukusebenza nathi talking about uChiko Twala uLindelani Mkhize. Ngisakhumbula nje uLindelani ukuthi wayegqoya kanjani wayegqoke ilinen egrey.
Yes.
So
kanjani ilinen ekushubile kaye?
Lokho kushwabene.
Oh, okay.
Ayigane ngempela.
Mashwabana.
Mashwabana.
All right, okay.
So we ended up sivumelana ke nokusebenza noMbongeni Ngema, may he so rest in peace.
Oh, yeah.
Sasebenza naye, hey, senze izinto eziningi kakhulu.
Ubecula khona ezokholo uMbongeni Ngema noma kwenye indima.
Bengena yonke indawo uMbongeni ngoba even kuma kuma cast adlala ema theater bekwenza.
Oh,
okay. So I be versatile actually.
Oh, yeah.
So I could be ngayenzi etitha nje I uciko.
Yes, yes.
So sasebenza kanaye kwaze kwafika isikhathi whereby ngokubuka ukuthi unomsebenzi omningi because I passion yethu kwa ukuthi masiphuma lapha ka Road to Fame.
Yes.
Asizo kwenza I album.
Mhm.
So sabona ebusy sasesicela kuyena ukuthi hey sicela ukuthi ngesizama ngoba isikhathi siyahamba.
Mhm.
Ukuthi sibone senza kanjani ngoba ngenhlanhla enkulu uNkulunkulu besiphi talent nje sonke egroupini ya Avant.
Yes.
UJames nje ulanga. Besithi thina mesiperform adlala ipiano also ebecula.
So ekwenza concurrently.
Yeah.
The focus.
Yes.
Yeah.
So sabona ukuthi
nawe bengxenye.
Yeah.
Yeah, okay.
Yeah, you understand.
Okay.
Yeah. So kwabonakala ukuthi ngoba siyakwazi ukuzenzela why singazenzeli. Yabo, sacela futhi ngendlela enhle wasibusisa in the way that was wasinikeza sipha ipiano. Ukuthi sihlale silokho because washaper kakhulu in terms of our voices.
Okay.
That is why muzi avanti cula la ngathi cula 30 voices. But that was the training ngane.
And nje inkosami yavele nje yane sasasa nje elisi mangaliso. Nakhona because we've got ama artists asakhula mhlambe yini eyenze avanti ukuthi ivele ngoba because avanti iyaziwa kakhulu nokuthi umculo wayo uyathandeka nokuthi nje I think of it as a title because noma ngabe ikephi meke nje wadlala nje uvela ube happy and then now ube engaged.
Hayi
ukuthi ngiqhamukeza yona mina ngiyazilimitha ngompostoli mina noma kodwa nje uvele nje ungene enkolweni. So mhlambe ke yini eyenza ukuthi nikwazi ukuthi nizuze abantu abaningi ukuthi umculo wazi mhlawumbe bekhona ezinye indawo niperforma kuzona no eyiphi ubuciko benibenza.
Yeah, no ngicabanga ukuthi nje okokuqala ngingabonga kumdali wezulu nomhlaba ngetalent asiphe lona la maphimbo asiphe wona bese kuba ukuthi ke i transparency within thina ama members e group besambisa kakhulu ukuvulelelekana like njengoba sabantu nje akukhona ukuthi yonke into ihlala iyinhle kodwa uma ngabe kukhona imbono la engamsani khona si understand ukuthi siyaxoxa lokho konke and siphume nesombululo esisodwa yebo. So ngicabanga ukuthi as i group nakwabalandelayo abafisayo ukuthi uma ngabe benza umsebenzi wabo i transparency ihamba ibangelithi ukuvulelekana yebo yebo
very important
to emphasize kulento esho ubabulanga la ngicabanga ukuthi other thing eyenza ukuthi kungabi nokuthi oh ingoba kujabula kakhulu abacule eZion or USL or Apostle most of the songs ezibhalwayo most especially by him umfowethu nabo babusize zakho which is a people that we've worked with and many more umusic we Avante it's always about the relevant things ezenzeka emphakathini ngaleso
sikhathi
and to say to them don't forget ukuthi uNkulunkulu khona ngaso sonke isikhathi hence you are saying uqina njengamanje mawulalela ingoma ne message ephakathi it says a lot about do not forget uNkulunkulu khona we have a song that says yena wokumela yomelela it akulona iculo lise esecilongweni kodwa iculo eliqhamuke because of a situation ngaleso sikhathi inkinga siba nazo ngaleso sikhathi that's how we write music that's how we say okay namhlanje even though leyo ngoma ingasounda engathi oh le iyase faith machine you know because and apart it's just the sound but the message it's the same
and nalokuthi nje my sister ukubuka isimo njobe sho umfethu usizwe mdambo thina abantu esiba public in terms of ukwakha isizwe asibe dile kakhulu nama social issues and i avanti relevant ngendlela yokuthi umehluko wayo khona ubuzo kwe wawubuza
yeah
i avanti ihluke ngokuthi konke amaciko egospel thina siyabhala we don't just sing ama hymns only but they I'm not taking away izinto ezenziwa abanye oza kwethu abacula lo mculo wama hymns ngoba nayo yasebenza uvuselela abantu but sengisho lokungiya kuleyo ukuthi sihluke kanjani then two abafethu abaningi abakhona man talking about your Themba banqobi babukele kuthina always besho mesihlangana bathe bafethu nasenza sabona lathi kubaleka ukuthi
sibonile si industry
ikanjalo nje i advantage
sifa yes so where are you based in okwamanje nje nisasendaweni ehlukile noma mhlebeni sahlangana somehow
siyahlangana sisi kodwa sikhona nje kwamashu but sile ikhathi zokuhlangana like for instance sifanele sihlangane ngoba manje nje month end ka November kuzobe kuhonorishwa uSibze Zako eJohannesburg sizobe siye khona ke
okay
so ukuhlangana kwethu sihlangana kakhulu senze nama rehearsals zethu just to keep ama voices a sharp
okay
so James
yeah God is so faithful God ake ke sizothola ke ukuthi kulaba bangathanda ukuthi babhuke okwamanje sizohamba nje siye break-in and then we will be back giving our listeners ithuba lokuthi ke badonse ke ipen nephepha and also to be prepared for more ngayo ke advance because we are still carrying on with our today's interview nayo ke advance sesishilo ukuthi ke na kanjani basahlangana futhi ke kusakhona ke okuphekwayo so make sure that you stay tuned here in MUT Radio Shape and own the future.
Don't you?
akukabonakali kudlula konke okunye. Hey kumnandi kulowo muzi. Ibisho kanjalo ke Avante. Hey khona la emsakazeni wethu namandla kakhulu MUT Radio Shape and Honor the Future. Hey kwazi kwafuda imali studio kwaze kwamnandi ngendlela ke isimanga soya nje. Hey tolo mase sithatha ke ingoma iAvance yokugcina. After that ke siyabuya ke with the word of wisdom and also advice ke kuma young artists ukuthi ke bangabamba kanjani ukuthi bakwazi bagcine befinyelele nabo ezingeni iAvance ekulona and also izinto ekudinga ukuthi ke bayiqaphele so manje. Hey tolo, then we'll be back with i program yethu ke namhlanje noma ke iculo ke elilandelayo noma ke inhlelo nje ezikhona khona le msakazweni wethu. Yezwakala khona ihobo lentokozo Hey, in avance ke ikhona ke na kanjani ke sengishile nje ukuthi eh bakhona la endlini izomsakazo siyazi ukuthi ke iqembu leli nje elikhulile indlela esimanga and elizakhele udumo ke kuzo kwezomculo kanti ke bakhona nabanye abangathanda ukuthi ke babe nembuzo mhlambe ke bathanda ukuthi bandlondlobale bakhule eh so letha nje lo thuba lelo to our listeners abakhona ke lokho MU Theory to Shape and All the Future ukuthi bezwe ukuthi ke imaphi ama challenge nezinto ekubiza baziqaphele as besakhula ke kwezomkhakha womculo ngiphinde ngibingele ngiphinde ngamkele amen isikhathi sikhona nje manje ukubuza nje if there were there any challenges that you came across mhlambe ke kuyona ke umculo nisahlanganisa noma ke nje endleleni
ama challenges ahlale khona
yes
kuzo zonke indlela umuntu azihambayo
mhm
kodwa ke ngonkulunkulu sibeka yena phambili ukuthi asiqentele indlela ukuthi sikwazi ukuphuma singa give up
yes
okunye nje okwasinyakazisa kakhulu njengoba ubone avantitude nje inga record but ke uNkulunkulu emkhulu speed khona sikwenza ukuhamba kwalaba feature abathathu
okay
ekwasinyakazisa kakhulu sisi
kube
buhlungu ukuphuka kwelunga lomndeni
okay
akuhlaliseki kahle nathi ke saba sesimene sinjalo ngenhlanhla enkulu ukuthi njoba ngisho ukuthi uNkulunkulu uyazenza izinhlelo zakhe
God faithful God
masikhuluma ngosizwe mtambo untuthuko omlama usibonelo Dlamini abafithi abafike bafile lapha bangela bathi khaxa
yes
sayibuyisela ke iavante enambeni yayo mina lo James u5 ngoba siyaqala iavante u5 so uNkulunkulu siyambonga ngokusilethela abafethu abane talent elisimanga labafethu bobathathu ebenze izinto ezingazicabangi
yes
ukubona ukuthi uqashwe ekhampanini fanele uqale ufunde izinto
yeah
bona ngathi
babevele bazalwa nakho
so nje siyambonga uNkulunkulu
ngabayithandayo yes
siyambonga kakhulu uNkulunkulu but ke coming kwe kwizinto esinazo esiphezu wazo next year we're planning to celebrate 33 years 34 years actually ngoba 33 this year 34 years sigwi industry
nizosimem
akufanele
kufanele sizokhumbuza
sizofika nathi nje
khadada sizokuqinisekisa
yes qinisekise and also
yeah
sigma plans okuvula academy
Oh yeah, wow. Avante.
So
yes.
That sizo shiya ilegas.
That's big.
Yeah, so sizoyivula nje institute enkulu ezobe involve abantu abaningi ngoba kubalekile ukuthi uhambe uyishile ilegas yakho.
Exactly.
So ngingasali nje kunyamalala.
Basizakale nabanye.
Basizakale.
Ibe negama.
Exactly.
We praise God nje. Yeah. That heart it not about the avance qha but iyuthando kwabaseza and also nje for nation. Kahle kahle nje we are called ukusibe kanjalo as abantwana bakaNkuluNkulu ukuthi ke kungabi sekuwokwami the fact nje ukuthi uthi noma senihamba kodwa kube khona okusalayo oku okuyisinkwa kulabo abasakhula nabo that says a lot so we praise God for such hearts as that so is there any mhlambe word of wisdom onganikeza ama young artist
okubalekile cabanga ukuthi usothole uJames ukwayihinta lento ukuthi itenze iAvantia sustainer yafika la kuhle ukulalelana
yes
into esasele iAvantia ulalelana ushilo uJames wathi singaqhamuka nemibono but asibi hlangothi lunye siyaqhwisha but siqhamuke nento ezosustainer igroup so nabo mebengase bakwazi ukulalelana
sebenzisana nje ngendlela
babe nothando to each other
yeah
base baba ne discipline ibalekile umwenza izinto ezinjeka lezi yabona njoba sikhona kwiAvante
yeah
sizibongo ehlukahlukene
yeah
kodwa siyakwazi ukuthi si understand ukuthi siphila under i roof yeAvante so siAvante sibongo sethi Avante so yeyona into engicabanga ukuthi bebengabeka kanjalo izinto zokuthi phambili noNkulunkulu ke bangamkhohlwa.
Yes.
Because into ebalekile into eyenzakalayo it is because of uNkulunkulu.
Grace of God.
Yes.
Yabulala ukuthi okushiwa uDubandlela.
Yes.
Sibe nenhlanhla thina ukuthi sikhule emindenini esaba uNkulunkulu like abazali bethu nje most yethu besikhula uthola ukuthi uma wami o ubaba womunye wethu umfundisi yabo so besikhula ngayo incwadi le eyokholo iBhayibheli okuyenze ukuthi kube kuningi sikufundayo empilweni but checking emavesini like nje kukhona ivesi la uma ngabe ukuthi uzwa kuphela amandla amandla uyakwazi kuwa draw kuyona leyo ncwadi ethi ngezwi yebo Isaiah 40 verse 31 othi laba bakholelwa kuyena uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa kunjani uya ubuyisela amandla kubona noma ngabe kunzima kangakanani
yebo
bandise
okwamani God is so faithful. We praise God for that. And akwandele bani uyazi ukuthi ingane ekhuliswe ngezwi noma ngabe kuthiwa ibengalithandi ingane mengabe nje uyitshela iliqiniso wayikhulisa ngezwi iba nomehluko isisekelo salo mntwana ngoba kuthiwa nje you have to pray for umntana wakho noma ngabe kuthiwa ke usehambile mhlawumbe ubehlula engakufuni lokho kodwa ngelinye ilanga uyakukhumbula and then masayakwazi ukuthi azi ukuthi mina ngakhuliswa ngalendlela and abuyele back mangabe ke umntana ohlakaniphile
and phile sinamini. Yabo nje ngingakuze ingane ibe right kakhulu mina engikhule ngakho indawo engikhule kuyona mina bengekho right because sikhule endaweni enjengomashu ele yabo so empilweni vele kubaleka ukuthi ube igwala ukuze uphumelele yabo mina engakusho ngingakusho kubazali beingane ukuthi ingane miyenza something income kubalekile uncome ingane ngisho athiwa uyabona ukuthi ayenzanga ngendlela right mhlawumbe uyafika iklinile ingane iyenze something mhlawumbe yapheka ukuza noma ukuza kuno South kanjani but ingane kubalekile uthi income leyo ngane yayiqhuquzela njoba kuyinamhlanje singakaze idlalele ukuyidakamizwa abazali bahlezi besincoma uyasaba ukumphoxa umzali lapho
yes
kume kwenzeka umzali ngaso ukuthi mase usowethu abangani bakhe usocabanga ukuyibamba lento eyidakamizwa uthi uma
uzothini kusiyami
so ingane ethi into encane incoma
shuthi kahle kahle it's not about ukuthi nje usole kodwa encourage on the other hand ukuthi ye nakho ke ungakwazi shuthi kahle kahle ukwenza uku right hayi ukuthi uhlezi njalo udinga yabona ngicabanga ukuthi that is very important even ke kuma parents wethu to love abantwana bethu because phela kumkhulisa ngendlela efanele kuluthando so mangabe ke ubone ukuthi khona kubambile kukumncoma so that is the word of wisdom mhlambe ke ngokwama bookings kusenzeka yini because now we are heading to his cat se busy festive mhlambe niyatholakala kweyiphi number and also ama bookings and wathatha ama bookings akanjani
ama bookings siyatholakala kwi number 064 076 1 064 021 8858 8858 So if kunezinto abayifisayo ukuthi bafuna ukuyinvite iAvante they can call these numbers esiqeda ukuyishiya manje ngiyazi abantu abaningi bebeze igama leAvante bacabanga
into
yes so nomphakathi siyakwazi ukusondela kuona
ukuthi nuseke
ukuthi sikwazi ukuthi siathende izinto zabo.
Okay, thank you so much. Ngicabanga ukuthi ngama prizes ke nakho konke kuba ukuthi ke senixoxa specific years. So thank you so much. There was iAvante bikhonake before ihambe nje izolusika ke ucu after itolo here in MUT Radio Shape and Own the Future. I hope by a prepared.
This is an MUT Radio podcast.